Angazi noma uphume emlazi kodwa yena uphethe vibe uma maphohlela kwansi phansi uneminyi mamasekas angazi noma uphume emlazi kodwa yena uphethe vibe uma maphohlela kwansi phansi kuneminyi mamasekas angazi noma uphume emlazi kodwa yena uphethe vibe uma maphohlela kwansi phansi kuneminyi mamasekas angazi noma uphume emlazi kodwa yena uphethe vibe Kuma ma pashe la manzi manzi
Ngiyaxatyana manje la machita wonke athi ahamba nawe I need to sustain a song manje wena khetha ufuna hambe nawe Ngiyaxatyana manje la machita wonke athi ahamba nawe I need to first and a song and manja when I get off on the
ground. Yeah. Mama Sekas, angazi noma uphume emlazi kodwa yena uphethe vibe uma maphohlela kwansi phansi kuneminyi mama Sekas angazi noma uphume emlazi kodwa yena uphethe vibe uma maphohlela kwansi phansi kuneminyi mama Sekas angazi noma uphume emlazi kodwa yena uphethe vibe uma maphohlela kwansi phansi kuneminyi mama Sekas angazi noma uphume emlazi kodwa yena No petty vibe, come on my punch like Mansi Pants.
I'm gonna go to the drive. I'm gonna go to the drive. I'm gonna go to the drive.